Let us turn to Psalm 146.
Asichilene kwindumiso sahlo sekhulu namashumi amana nesithandathu. Isihloko sithi uThixo ungumncedo omkhulu wabantu. Uqala ngohaleluya. Dumise uYehova mphefumulo wami. Ndiyakumdumisa uYehova lo gama ndidla ubomi. Ndiyakumbethela uhadi uThixo wami ekubeni ndingosekhoyo. Musani ukukholosa ngamanene. Ngonyana womntu yena ungenalo usindiso. Uyaphuma umoya wakhe ubuyele yena emhlabeni wakhe. Ngalo mini ayitshitsha amabhongo akhe. Ayatshitsha amabhongo akhe. Ayiyolo lwalowo uluncedo lunguthixo kaYakobi lwalowo ulinde kuYehova uthixo wakhe umenzi wezulu nomhlaba nolwandle nento zonke ezikulo kulogcina inyaniso ngonaphakade kogweba ityala labacudiswayo kopha abalambileyo kudla uYehova omkhulu okhulula ababanjwa uYehova ovula amehlo emfama uYehova ophakamisa abagobileyo kuYehova uthanda amalungisa uYehova ugcina abaphambukeli ulophakamisa inkedama nomhlolokazi ayiphethule indlela yabangendawo uYehova ngukumkani ngonaphakade uThixo wakho Ziyoni kwizizukulwana ngezizukulwana haleluya la ngamazwi amahlelo odumisayo awavakalisayo wayebeke ithemba lakhe kuThixo kwaye singavumelana naye kunjalo sibeke ithemba lethu kuThixo ophilileyo uthi hayi uyolo lwalo uluncedo lunguThixo kaYakobi lwalo ulinde kuYehova uThixo wakhe ndiyakholubaza nodade uba akekho omnye umntu esinobeka kuyithemba lethu kodwa singalibeka ithemba lethu kuye akudingeki ukuba sixhomekeke kumanene okanye kubantu abangenancedo ngoba umoya wabo uyaphuma sijwabhe isibhalo sithi ke baphela singabeka ithemba lethu kuThixo sazi ukuba siphephile noba siphila kweli hlabathi noba siyalishiya eli hlabathi kodwa sinethemba ithemba eliyinyaniso alinikwanga ngumntu kodwa nguThixo abo babeka ithemba labo kuye uya kubagcina kweli xesha nasephakadini ngoko ke bazali noodade abazintanda ababiza kulo Thixo uThixo wethu esithe sabeka kuyithemba lethu masimdumiseni masimnqule simnike uzuko masimeni sikwenzeni sonke Thixo othembekileyo siyakubulela ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zethu kunjalo ngale yure kwakho siyakubulela Nkosi uba siyazi uba silibeke kubani ithemba lethu Nkosi siyazi ukuba wena ulithemba lethu kwaye ungamandla ethu kwaye siyazi Nkosi uba sibeke ithemba lethu kuwe singalandeli amacebo ethu kodwa sijonge icebo lakho eli uthe wamisela ngalo lonke ixesha kubo bonke siyabulela kwakhona nje ngelizwe elihle kweli xesha eli uthe walinika kwimihla yethu Nkosi siyakubulela ngokusikhanyisela siyakubulela Nkosi ngokuvuka kwakho ewe siyavuya kuba sibe ngabakho kwaye siziva siqhagamshelene nabo bonke abangcwele awufanga kodwa uyaphila ngonaphakade Nkosi abeka ithemba labo kuwe kwaye bavunyelwe bababone oko bakholwayo nathi Nkosi siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke oko babekholwa ukuba akekho omnye nowakumnqophiso omtsha umnqophiso omdala nguwe ekuqaleni uyawushiyeka unguwe unaphakade loo nto sikudumise uva kumini nje Nkosi siyavuya uba kubhaliwe apha unoyolo lowo umncedi wakhe onguThixo kaYakobi
that you are not only our hope.
Ngoko sithi awulongcedo lwethu kuphela ngokunjalo kwiintsuku zembandezelo eentsuku zinzima wena ukhona ndumiso igama lakho wena owenza izulu nomhlaba ulwandle nako konke olukulo ewe nkosi uthembekile ngona phakade nkosi siyathandaza xa singabantu singathembekanga wena ushiye kuthembekile nkosi alidunyiswe igama lakho lingcwele indumiso nombulelo nakulapha kule yuri asemva komini nkosi siyazithoba phambi kwakho sisikelele nkosi sikelele umthunywa wakho nelizwi lakho ba ilizwi lakho ube namandla phakathi kwethu unqweno wethu ungeze emoyeni wakhe nkosi uze kwabangabakho abalungileyo ndumiso nembeko kwigama lakho elizukileyo nkosi siyazi siyakwazi ukwenza yonke into nkosi beka yonke into endaweni nkosi uyawushiya konke kukhona ukuqonda ndumiso kuwe egameni likayesu amen ningacopha phantsi ndumiso nembulelo kuyinkosi uba singakholwa sazi ukuba kunjalo kwaye sibeka ithemba lethu lonke kuwe kwaye enkosini ethe yasithanda yathetha nathi kwaye yabeka ilizwi kuthi njengoko ukuba kubonile njengoko kwathenjiswayo uba kuyawubakho isiqhamo sithe sajonga iingcinga ezintle zelizwi kathixo kule mpela veki nje namhla asizuhlala ixesha elide kukho kodwa sifunde izibhalo nje ezimbalwa emva koko siye emthandazweni sonke sicela uthixo ukuba enze ilizwi lakhe libe inyaniso ephilileyo kuthi ukuba asikuvanga nje kuphela kodwa ukuba kuyashukuma entliziyweni zethu ukuze uthixo akwazi ukungqina ewe uba angakwenza inyaniso sibhalo sokuqala endisifundileyo izolo ebusuku ibingumarko isahluko seshumi lesibini sibhekisela kubantu abathe bagxothwa ngabafarisi nabalandeli babo xa befika enkosini bathi sithetha abantu abathunywe ngabafarisi abalandeli babo xa befika kuye inkosi uyesu bathi nkosi siyazi wena uba ungowenyaniso kwaye awukhathaleli mntu ngokuba awumkhethi wabuso bantu kodwa ushumayela indlela kathixo nenyaniso babefuna ukumbuza imibuzo emthiyelayo kwakumele noba kwakunjongo okanye ayonjongo kodwa kuyavakala kubungqina babo uba siyazi ukuba uyinyaniso bebengena ukuthetha enye into aphandle kwale ebhekisele kuye kwivangeli kayohane khona amazwi amabini endithanda ukuwafunda aziwa kakhulu kuthi ivangeli kayohane isahluko sesithathu umqolo wamashumi amathathu anesithathu lo ubamkeleyo ubungqina bakhe utywinwe waqinisela ukuthi uthixo uyinyaniso kuba lo uthunywe nguthixo uthetha amazwi kathixo sele sithethile ngako oku inyaniso uba abantu bazithetha ngokwabo njengoba sivile kwilizwi lokuvuma xa kungasekho mphefumlo kubo ngoku amagcuba abo afikele ekupheleni kodwa ukuba sijonge silanda icebo likaThixo ngoko kumele sithi njengoba iyure yafika ku-Enoch nakuNoa nakuAbraham nakuIsaac nakuYakobo nakuMoses ngabe yaliphelo licebo likaThixo elo? Hayi, kwaqhubeka kwaqhubeka ngoba la engamadoda akwaThixo ayeqhagamshelene noThixo avakalisa icebo likaThixo ngokungqinela oko iNkosi ityhilileyo kubo. Icebo likaThixo zange laphela kwaye alisoze liphele. uThixo uthwele icebo lakhe kwaye sifuna ukuba yinxalenye yelicebo lingcwele njeya bonke abaprofeti amadoda akwaThixo ayenjalo eqaleni nenkosi yethu xa wayebethelele ngoku wacinga uba kuko sisiphelo eso kodwa yayingeso siphelo yayisisiqalo esitsha kuthixo akho kuphela usoloko eqhubeka ewe siyayibona kubapostile omnye emva komnye emva koko ekupheleni uyohane washiyeka phaa kwisiqithi sasepatmos kwaye inkosi yathetha kuye izinto zesiprofetho ezikhethekileyo kuthi kwaixesha zithetha into enkulu kakhulu inkosi yethu yathwala ubungqina apha emhlabeni kwiindlela ezininzi kakhulu njengoba isithi apho lowo obamkeleyo ubungqina bakhe utyuni waqinisela ukuthi uThixo unyaniso. Xa uPawulos ebhala kumaHebhere uthi masisondele itroni yakhe yenceba sinentliziyo egqibeleleyo nokholo oluyinyaniso ngokuba yena ulincedo kwixesha lenzima kwaye singaba lapho kuphela abathe bagcwaliswa amandla oyingcwele. uThixo yedwa uyinyaniso wonke umntu ligxoki kodwa xa sithe songanyelwa bubunyani bukaThixo ngoku singaza phambi kwakhe ebukholeni bukaThixo sinoko kunyaniseka kungcwele silindele uncedo oluvela kuye. Kwivangeli kaYohane isahluko sesixhenxe apithi kumqolo weshumi elinesixhenxe ukuba kukho othi afuna ukwenza ukuthanda kwakhe woyazi imfundiso le ukuba iphuma kuThixo nokuba mna ndithetha okukokwam kusini na. Lo uthetha okwakhe ufuna olulo lwakhe uzuko ke lo ufuna uzuko lowamthumayo uyinene yena akukho kungalungisi kuye. uYesu waphinda igxininisa ukuba wayethunywe nguThixo kanye nje uba umprofeti wathunywa nguThixo. uYohane yayindoda ethunywe ivela kuThixo. uYesu wagxininisa lo wandithumayo unam ukuba ndisoloko ndizenze ezo zinto ezimkholisayo. Okuthunywa kungcwele kuqhagamshelene nelizwi likaThixo
was no prophet.
Kwangekho mprofeti.
Who was not connected to the overall commission of God.
Owayengaqhakamshelananga nomyalelo uphelele kaThixo. Bonke abaprofeti. Ukusuka ekuqaleni kuye ekugqibeleni. Babe nendima kwinto uThixo ayivakalisileyo kwixa elingaphambili. Kwaye ngokunjalo bonke abo bathe babiswa babavakalisa ivangeli phaya eGolgotha bathe bamkela isabelo kumyalelo ongcwele kumsebenzi kaThixo apha kule meko. Le meko le icace kakhulu abo bazithetha ngokwabo bathetha ukuze kuzukiswe bona bekungenakuthethwa ngokona kucacileyo. Emva koko umqolo olandelayo olicala ithi lo ofuna uzuko lolawo wamthumayo lo uyinyaniso kumele kube khona umyalelo ongcwele ukuze kwaze ukuthetha egameni lenkosi. Ayi ngenyaniso ingabi imeko yozuko. Kumele kube khona umyalelo ongcwele ukuze kwaze ukuthethwa egameni lenkosi. Kwaye ngenyaniso kungabi imeko yozuko kodwa sive ubunzima ngalo hlazo. Paulus njengompostile omkhulu wathi thina bapostile simiselwe isibetho sokugqibela siphathwe ngemvuthuluka angabikho mntu ocinga uba unikwa imbeko ngesenzo sikaThixo. Kweli xesha iyakuza kuphela xa kuphela ukwasemhlabeni ngoko siya kungena ezukweni lukaThixo. Ngoko ziya kutshintsha izinto apha emhlabeni ayikho into esiyenza ngoku ukuze sifumane uzuko. Mele sijongane nokungaqondwa nokunyeliswa nokugxekwa na yonke into. Kosithi banoyolo abo banyamelezela zonke izinto ngoba benza njalo abaprofethi ukunyamezela. Andifuna uthetha ngokunokwam kwaye ndikholwa uba umzana uBrenham akathethi ngokunokwakhe ukunjalo. Ndiqinisekile uba uThixo wathetha ngaye wayengafuni imbeko yakhe ngoba ngoko ngewaxela abantu into abayiva ixesha lakudala le sithanda ukuyiva nangoku uthi iintshaba ezininzi kwaye abazange bathethe le nto yayihlunga ezindlebeni zabantu. Kwaye siyavuya ngako oko uba singathethanga oko kufuna uviwa ngabantu ngoba sebaninzi abekwenzayo oko. Wonke umntu ujonga iindlela zakhe engajonga endleleni kaThixo. Imibulelo kuyinkosi uba uthumele indoda phambi kokubuya kwesibini othi obeke emgceni abanobuqhophololo aze ahlise abaphakamileyo aze athuthuzela abaziva bebodwa ukuze abantu aboyika inkosi bagcobe bavuye. Lo ozithetha ozivakalisa yena ufuna uzuko lwakhe uba ilizwi liyinyaniso kwaye siyalikholwa ngoku bonke abahamba bezithetha ngokubona abafune nyinto kodwa bafuna uzuko lwabo njengoba inkosi sithi kuba lo ofuna uzuko lalo wamthumayo uyinyaniso lo. Ngokwiindawo ezimbilwanye ezintathu kwisitshileyo isahluko sesithathu umqolo wesibini apithi umqolo wesixhenxe isitshilelo isahluko sesithathu umqolo wesixhenxe isithunywa sebandla elisephiladelphi sibhalele uthi utsho oyingcwelo inyaniso lo unaso isitsixo sikadavide lo uvulayo kungavali namnye avale kungavuli namnye.
Main point is the term thus saith the holy one.
Elona nqaku leli lithi utsho oyingcwele oyinyaniso.
Only truth can emerge from the true one.
Kuphela inyaniso engaphuma kulowo oyinyaniso.
After Adam,
njoba sonke size emhlabeni emva kwaAdam.
So we are all coming spiritually.
Sonke siza ngokwaso semoyeni emva kwaAdam wesibini emva kuKristu ngokobunyaniso bukaThixo obutshiliweyo kuye utsho oyingcwele oyinyaniso akekho inyaniso kuphela. Kodwa ungoyinyaniso njengoba sitshilo izolo kwincwadi yokuqala kuyohane isahluko sesihlanu umqolo wamashumi amabini sikuye oyinyaniso nditsho kunyana wakhe lo nguthixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade. Nathi okunjalo kumele siqaphe lokhu mele siziqonde njengenyaniso engcwele uba siyathandabuza malunga nokwaziwa kwethu ngokomoya ngokuthi xa kanakuba sahamba nathi sidinga uba sizazi uba singobani kwaye siyintoni kwaye injongo yantoni uThixo asimisele yona. Sonke sinawo amakhadi okuba siziqaphele ukuba singobani. Amakhadi abizwa ukuba zii-ID. Kwaye uPawulo siyabhala ukuba i-ID yayinomoya inamandla. UThixo ufuna siqonde ukwaziwa kwethu kokomoya. UThixo ufuna sizazi uba singobani. Ekugqibeleni ufuna uba sikwazi ukuba sixhomekeke kuye sizibalele kuye. Inkosi ithi uThixo uyamphakamisa ngawo wonke amaxesha ngokuba esenza oko kumkholisayo. Ukuba sikho inyaniso ngoku njengonyana neentombi zikaThixo kwaye singeniwe saqotshozelwa yinyaniso yakhe engcwele ngoku ayinoba yintsomi kuthi kodwa iyaba yinyaniso engcwele ngoku asikho nje bukumkanini bukaThixo kodwa ubukumkani bukaThixo ngokunjalo bungaphakathi kuthi kwaye kuyabonakala ekupheleni kweentsuku ukuba asibalekanga ngokulambathayo okanye sava sashumayela ngokulambathayo kodwa ilizwi likaThixo kweli xesha liya kuphumelelisa kweli xesha oko lalithunywa ukuba likwenze. Ezi zinto utsho lo uyingcwele, lo oyinyaniso, lo onesixo sikaDavide, lo ovulayo kungabikho mntu uvalayo avale, kungabikho mntu uvulayo. Siyalikhumbula ilizwi legunya elathethwa yinkosi, into othe walahlekelwa yiyo emhlabeni xeba othe wakuvula emhlabeni kovuleka ezulwini, noko okubophayo emhlabeni kuya kubotshwa ezulwini. Igunya elingcwele egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo phakathi kwabo babeke ithemba labo hayi ebantwini kodwa kuThixo, kwaye abayi kuphoxeka, ngokuchasene nje noko baya kusikeleleka. uThixo yinyaniso, ilizwi lakhe liyinyaniso kwaye lingcwele njengokuba engcwele. Akanakulibuyisa ilizwi lakhe, into ayithethileyo iyakushiyeka. Kwisityhilelo isahluko sesithathu umqolo weshumi elinesine ithi, isithunywa sebandla liseLawodike sibhalele uthi, utsho uAmen, ingqina elithembekileyo eliyinyaniso, ingqalo yayo indalo kaThixo. Ngokunjalo sithethile ngale ngcinga, lo onguAmen, ukuqaphela, ukugqitywa, isiphelo, kuye yonke into iqukunjelwayo ifike ekupheleleni, utsho lo unguAmen. Sonke singathi Amen, kodwa unguAmen. Ngaba siyaqaphela lokho, utsho uAmen. Uba uyafunda incwadi yesibini kwabaseKorinte sahlo sokuqala qolo amashumi amabini amashumi amabini anani uthi, zonke izithembiso zikaThixo zingu ewe zingu Amen, ube kuluzuko kuThixo ngathi unguAmen. Kuye kukhona izithembiso, kuye ukuzaliseka kuqinisekisiwe, utsho yena lo unguAmen. Amen uthetha ukuthi makube njalo kwaye kunjalo, utsho lo olilizwi ngokwakhe kwaye onke amazwi afumana ukuzaliseka kwawo. Akhona sinye isibhalo esiyakuphuka, akukho sithembiso sawushiyeka singazalisekanga. Ingaba ezazo ntetho zimangalisayo elizwini kaThixo, utsho oyingcwele oyinyaniso, emva koko utsho lo onguAmen. Lo mbuliso ubungenakubhalwa kwimiyalezo yamabandla okuqala amathandathu kuphela ekugqibeleni kowesixhenxe, apho zonke izinto zifika ekupheleleni, pha aziqalwa kodwa ziyagqitywa, utsho lo unguAmen. kulowo yonke into iba yinyaniso qaphele yonke into utsho yena hayi kumyalezo wokuqala hayi kumyalezo wesibini okanye wesithathu okanye wesine wesihlanu wesithandathu kodwa ekugqibeleni kwisigaba sebandla lesixhenxe kulaa myalezo xa ubhekisela kubo njengoamen kuloo zonke izinto zifumana ukupheleliswa kwazo njengothembekileyo olingqine leyinyaniso ingqalo yendalo kathixo uthethiwe ngako oko kunjalo lo oqalileyo isekwanguye oya kugqiba lo uthethileyo ikwanguye oya kulijonga ilizwi lakhe ukuze alizalisekise uba ilizwi lakhe aliphethanga amazwi alambathayo kodwa ilizwi lakhe liphethe izithembiso ekumele ukuba zizalisekiseke kanye kwenzeka kanye kwesi sigaba sokugqibela ukuba imeko yebandla ixele lo othi ndisisityeba ndidingile emehlweni kathixo sijongeka sinxunguphele kakhulu ayikho enye indlela apho umntwana ozathi eli lizwe alibhekiselanga kum nabani othetha lona akahoyi inyaniso kwaye abayi kuncedeka ngokuba abaliboni uncedo balubalulekeka ntoni kodwa apha sixelelwe kakuhle kodwa ixelwe kakuhle apha ukuba uthenge nentambiso yamehlo uthambise amehlo akho ukuze ubone ayiyo milebe ethanjiswayo elo lwimi apha ngamehlo athanjiswayo apha sesithethile ngaleno kwaye singathetha ngokuthambisayo kwaye bathetha bedlula uthixo bengenantambiso oku kumalunga nokuthanjiswa kwamehlo kwizolo ebusuku sifunde ilizwi malunga oku kumalunga nokuthambisa amehlo kutheni izolo ebusuku sifunde ilizwi lemboni iimboni zabaprofeti siphila kwisigaba sesiprofeto akusekho malunga nokushumisa imilele kumalunga nombono wobuprofeti sifumane elihlo lokubona silidingayo ukuze sibone nje uba imboni yabonayo oku kunyanzelekile ngoba iingcinga zethu malunga nelizwi likathixo azisisi ndawo ngokuchasene noko ziyasisusa kwilizwi lakhe kumele sicinge iingcinga ezingcwele zokuba uthambisa amehlo am ngentambiso khona ukuze ubone apha cinga ngelizwe likwivangeli kayohane xa babhali baza kuyesu bathi kuye ingaba uthetha ukuthi sizimfama waze wathi ukuba benizimfama beningenakubona beningenakuba nazono kodwa nje uba nizibizi ukuba niyabona zono zenu ziyashiyeka nako ke apho nokuba ebukhoneni bukayesu kristu Papa Teta Kona Chili Zulak. Abantu kakhe kakhe bashiyeka bephila abantu baphila kungqengo lomoya lokuba bayabona lokuba banokubona okucacileyo kodwa kunokwenzeka oko ekukhondeni kukayesu akho mntu ushiyekayo obonakalayo abe esiva wonke umntu uyalahlekelwa kukubona nditsho nakukuva konke sijonge ngenyameko kwinto ayithethayo nento ayityhilayo utsho uamen ingqina elithembekileyo elinyaniso akhange sifihle uba siyakholwa inkosi le ehamba phakathi kweziphatho zezibane ezisixhenxe nguyo othethayo othetha kwibandla lakhe kwaye asilindi ngokulambathayo siyalinda silinda ukuzaliseka kwezithembiso azenzileyo elizweni lakhe siyazithwala ezintliziyweni zethu sazi ukuba uThixo uzijongile ukuze azise ekuzalisekeni xa iyure iqala ukuzenza inyaniso kungekho zinzama kwaye singavakalisa ukuba andazi mntu kungenza kanjani umoya ungcwele uyakuhla phezu kwamandla kathixo aya kugubungela ngoku ke lo uya kuzalwa nguwe uya kubizwa uba ngunyana osenyangweni unoyololoo ngexesha ngoko lo uya kuzalwa nguwe uya kubizwa uba ngunyana osenyangweni unoyololoo othi ngexesha angazani namntu engazani namntu banoyola abantu abamkela kuphela ilizwi elicocekileyo lesithembiso ngoba ngabo abo abakunika umvuzo ngokulinda kwabo umvuzo obufanele kunokubekwa abantu abanintsi ngoku bangabekwa benempembelelo abantu abanintsi kodwa kuya kwenzeka xa la mpembelelo igqibile impembelelo yabantu siya kubaphi thina ngelo xesha ngoku masibe kude abo bathetha amazwi kathixo athunywe nguThixo kwaye siyazi ukuba sinakuzalisekisa ngokwethu kodwa singazivakalisa sizikholwa ngokuvela entliziyweni sizilinde ukuze zizaliseke kude kube ngumhla wokugqibela kakuhle kakuhle siza kuyeka ukwenza izinto ezethu ezizezethu ebukumkanini bukathixo kodwa kude ibe yimini yokugqibela siyakulinda inkosi uba izalisekise yonke into ayithembisileyo kulo ibali ngokunjalo nangalo ibali olizwi lakhe ekuzeni kokuqala kakristu abantu abaninzi babengenakulinda omnye wabo wazenzisa ingathi into ebalulekileyo ukuba abe linani esenza uba abantu babhideke abo babelinde intuthuzelo kaSirayeli bashumayela yathi yure kathixo yahlasela Ukunjalo nathi sawukwenza okufanayo ngobabani.
And be patient. But in perfect faith.
Nyamezelani.
Without wavering.
Kodwa kukholo olugqibeleleyo singenakuthandabuza.
To all that the Lord has said.
Bambelelani kuko konke inkosi ekuthethileyo.
And to the great multitude.
Kwaye kwisihlwele esiyindimbane.
The marriage supper. Here it is written. In Revelation 19.
Sibambelela kuwo konke oko inkosi ekuthethileyo kwaye isihlwele esikhulu esiya kuba sisemsithweni apha kubhaliwe sityhila esahlo seshumi nethoba indawo yokugqibela kumqolo wethoba
thi
lawo ngamazwi ayinyaniso kathixo asifune enye into ngaphandle kwamazwi ayinyaniso kathixo kwaye uba singapha yakoko into uthixo ayityhileyo ngoku asizenzeli ngokwethu ngokuba siya kuzidinisa ungcono ukuba umoya kathixo ungasivumeli ukuba sihambe side siye ngapha koko kubhaliweyo elizwini elithilwe ngumoya lavakaliswa kumyalezo wokugqibela. Lo ayingomsebenzi wakho, ayingomsebenzi wam. Ngumoya kathixo ngaphathi kuthi osibophelelela elizwini kathixo. Kwaye umntu obophetshelelweyo elizwini uyakhululwa ngumoya. Umntu onjalo uma kwinkululeko yomoya kwinkululeko yabantwana bathixo zonke iingcengciso zomntu zishiya zonke iingcengciso zikukucinezela nditsho nokwenza makhoboka abanye uthixo akadingi mba ozocacisa yena sethethile ngoko samkela amazwi akhe bandakanya zonke izithembiso ezibhalwe elizwini kathixo kwaye siyazikholwa ngeentliziyo zethu zonke ngokunjalo siqinisekile uba uthixo akanako kwaye akayikongeza nto kwinto asele ilungisile uba kubhaliwe uze ungongeze emazwini akhe uze ungasusi into
kuwo.
Esi silumkiso asibhalwanga kuphela kwimizekeliso kodwa nakwincwadi yokugqibela yeBhayibhile kwaye siyavuya ngako. Ewe, sifuna uba ngumtshakazi welizwi ibandla lelizwe ngoku asiceli into ngokufunela okukhulu sikwenza intliziyo enkulu njengoko wenzayo umariya umphefumlo wam uyayidumisa inkosi moya wam uyavuya kuthixo umsindisi wam ngokuba uthe wafikela kwoyena mkhonzana wakho usezantsi ngokusithi abantu bathixo kweli xesha uyabachasa banekratshi kodwa nikinceba kwabathobekileyo ngoko xa sithandaza namhla masinike imbeko enkosini kumele sinokungafihlisi sinokholo lokuba akathethanga nje kuphela kuthi kodwa unathi njengothembekileyo noyinyaniso kodwa uba njengoyinyaniso nothembekileyo uya kuza seyiso kakuthethileyo ngoku akudinga uba kuzanywe mele yenziwe inyaniso engcwele njengoba bekutshiwo apha ekuseni uba abantu bakwathixo selebembizi luThixo kumnqophisi omdala. Qebe ukuba abantu bakaThixo babizwe ukuba bangoThixo kumnqophisi omdala ngoba ilizwi lathi leza kubo. Ngoko singaphinda into uPaulus awayibhalayo ukuba siyinzala kaThixo. UKristu inhlahlela yendalo kaThixo. Sonke sizalwe ngendlela enye. UKristu elilizwi ikwangulo moya ngokunjalo uthe wasizalwa ngokutsha kwithemba eliphilileyo ngobaba kaThixo wethu. Loo nto sithe samthemba uThixo wethu sanongafihlisi ngaye. Nangakhuloko sifumane inceba sazi bangawo wonke amaxesha noba besijongene namatyala amaninzi kodwa siyazi uba singumthwali wezithembiso ezingcwele. Andinibuza umbuzo. Cinga inkosi yethu yehla isiya ezantsi nangenxa yokuncancazela nokoyika. Ucinga uba wayesoyika ukufa nesoko nomtyholi? Ngaba akubhalwanga na? Zange bathi ngomoya wakhe andikuvumela owam oyingcwele abonana nokonakala kwaye ndazise kwindlela yobomi. Zibhalwe phi izithembiso? Ngaba kuye? Ewe, wahla nesi sithembiso. Ingaba kwangabhalwanga ukuba wathinda umtimbo wanika izipho abantu? Ibhekisela phi loo nto? Ibhekisela kuye. Wakumele oyike ntoni? Ayelilizwi. Kwaye sonke isithembiso selizwi sazaliseka kuye kubomi bakhe bonke, kulungiselo lwakhe, ekuveni unzima kwakhe, ekufeni, ekuhleni, ayesokweni, ekuvukweni, ekunyukeni, naphi. Kwakhona izithembiso ezazalisekayo kuye. Ingaba kufani kunye nathi? Ingaba kumele sizithembe ngokwethu na? Ingaba kumele sakhe kuthi? Kodwa singabona abangamahlwempu, abana banxunguphelayo ebantwini. Siyakha sithembele kuThixo ophilileyo nakwizithembiso zakhe njengoba fumana ukuzaliseka. Kumele oko kunyanzelekile uba kufumane ukuzaliseka kuwo wonke amalungu omzimba. Kufa kuphi ulamvulo lwakho woko? Kuphi ukweyisa kwakho? Kwaye siyakutsho ukuba zonke isithembiso safunyanwa sibhalwa ngaye safumana ukuzaliseka. Ingaba kumelanga sibe nokungafihlisi okunye basonke isithembiso uThixo senzileyo kubantu bakhe siyakuzaliseka? Isibhalo asinakophuka apho kunjani. Into uThixo ayithethileyo iyawushiyeka. Kwaye inkosi lingqina elithembekileyo eliyinyaniso. Unguamen. Kuye yonke into ifumana ukuphaphama kwayo nokuphunyeleliswa kwayo. Siyavuya ngakoku. Kwayifuna sibe nesabelo kuko. Dunyiswe lizukiswe igama lakhe lengcwele. Amen. Siyakubulela ukuba khona kwakho kunamandla. Siyakubulela ngale mpelaveki alonke ilizwi onkosi othe wathetha kuthi. Siyakubulela ngokuzulu ngakho Nkosi yami.
May our hearts have received it. May it be fruit.
Uzikwamkele oku. Yang inhliziyo zethu zikwamkele oku kube khona iziqhamo Nkosi. Siyakubulela Nkosi.
That you speak to us.
Bawuthetha nathi kakuhle.
Kwaye
ukwicebo Nkosi. Yonke into kumele ikuthobele Nkosi. Haleluya.
Oh Jesus.
Oh Yesu.
What shall we say to you?
Siyawuthini na kuwe.
Receive the praise.
Yamkele indumiso.
Honor and worship.
Yamkele imbeko nozulu. Ngokuvela kwiintliziyo zethu zonke nomlomo cela kwena ngokukhethekileyo ekugqibeleni sikelela umzani wam oyintanda bonke abezileyo Nkosi Nkosi ngokuqinisekileyo bekhona unqano lwangaphakathi elizwi lakho indlala yangatsikela iintliziyo zabo
uze
ubaphumlise ezintweni. Yakubulela siyakudumisa bakhokhele xa besiyekhaya ngokunjalo ube nathi kwiintsuku ezizayo Nkosi gcine Nkosi amehlo ethu ejonge kuwe nasemsebenzini wakho Nkosi ngoba siyakholwa intliziyo yethu yonke ubuya kuzithila ngamandla Nkosi. Haleluya, dunyiswe indumo nembeko bekuwe nozulu Thixo. Asifuni ukunyanzela izinto kodwa siyalinda side sisuke ekukholweni sifikele ekubonweni. Haleluya, ndumiso nembeko bekuwe ngoku kude kube nginaphakade. Haleluya, amen.